yande joyi e mintaji sappo e joyi habaruji meɗen studio Kalongo e Fulfulde. Ɗimin Ali Ñalli Abdoul Mouni yettinta e moɗon. Nder Samba habaruji meɗen hannde en kalan dow batu baynodirol caka Pauline Ben tawaɗo ɗo inde fondation Hirondel nder leydi Niger e gollidoɓe studio Kalongo gaɗa duuɓi tati golle mum golle cifaɗe. En kalan du fa hannden dow naddol kokkol habaru gol ardiɗo Sen campagne cottol ndiyan ɗo nder leydi Niger waɗi nder huɓere ñamen. René Matillon wi'i ko ndiyam gudel ɗan no wooɗi sanne. Laaɓi moƴƴinol majjan du jawti laaɓi ɗi OMS fedde leyɗe duniyaaru hawji no filla cellal singi. Yewtere meɗen pindilo hannden haalan dow pamtinol gol ardiɗo fedde leydi Niger jinganore hakke ɓiɓɓe Adama waɗi dow filla yahdu metta ɓerde ɗo nder leydi Niger. Ko kayin ɓoɗe bonɗe kiloji mum ɗiɗi e ko deki debbo ɓi leydi Yasin gon nangida ɗo ñamay. Ɓoɗe bonɗe ɗe duniide ceede muɗum kisama gaɗan miliyoji keme joyi. Polisiɓe kawjiɓe faddade nannol ɓoɗe bonɗe kokki habaru o. Ton du gaya nomin keɓir habaru mum polisiɓe nangi taba wiwi kiloji mum sappo nder loore gon tawan nder yaha wartaji caka leydi Niger e leyɗe Yasin gana du taba ka ƴuda. Gaɗa golle duuɓi tati golle cifaɗe sanne tawaɗo dow inde fondation Hirondel ɗo nder leydi Niger Pauline Ben ardiɗo cingol studio Kalongo kenga waynodiri e gollidoɓe he mum fuu ɗo nder huɓere ñamay. Golloɓe studio Kalongo e gollidoɓe makko fuu cifake golle makko sanne ngam o durwi ko watta dane studio Kalongo nani e nokku fuu nder reedu leydi Niger. Moussa Hassan waddi habaruji ɗi.
Keerol golloɓe kañum e yigiraɓe e fa hannde ndu kondan gollidoɓe e studio Kalongo keñande endan ɗum fotti ngam batte wayno ndurgol e gonɗo dow inde fondation Hirondel kañum woni ko joƴƴini studio Kalongo e leydi men Niger. Kawjiɗo filla ko darto moƴƴinol kabaruji ɗi enda e Boubacar Diallo dow inde keerol golloɓe studio Kalongo o yettidu hooreño mbiyeteɗo Pauline Ben du dow golle ɗe gaɗi duuɓi tati ni nder leydi Niger. Kanko Pauline Ben on ɗo hooƴi haala ngam batte yettude keerol jama'aɓe e gollidi ɓen endan.
Donc il y a eu beaucoup de sueur.
Tampiriji kewɗi keɓama e fuɗɗode nden e gollal kam tan yoɓata. Bajon o kanƴo min ardini hannden ko taweɗen ɗo sabe dillu du anu miɗa yetta on sanne ko muñu ɗon ka e jaɓɓiti ɗon kam Cameroun ƴumi eɗen gondi
Mouseyni Issa kandu kondan gotono e hokkuɓe habaruji laatiɗo no tokkiti dow filla ko darto yewtere mawde wattede studio Kalongo nde endan o wi omo yetta sanne.
Amma tabde
mi andanamo illu Dakar min gaddi jahale kewɗe se gonga mi wala ley gollirde nde amma dilluki makko nawi kam sanne.
Kanko Pauline Bend Allah renumo andite ndu konda o accidi en lekki laatiki yiɗi jogede fa wooɗa. Kanko on ndu konda Allah kuma sa'a e nder golle makko kese ɗe nato ton endan RDC Congo.
Balle nayi kori fijo 18 décembre je nder Sabowa waɗi amma fawarde hannde no hoddi golle ɗe timminaka hanono Rufai Dan Duwa koko habaru tawaɗo dow jonde hoore mum ton je nder wi'iri ɗum. O wi'i du ko sogeje e are ko rena himɓe nder yaha wartaji en fuu waddama. Nani ko Rufai Dan Duwa wi'i Adama Dawaki wakkati noddunomo e téléphone.
Famama ko fijo ngo no hucci warde fuu du nder jemma ɓuri gallure nden fuu no jama aaje himɓe fuu gari caggal hooreɓe mawɓe dow maɓe ɓe ngala hen. Laabi kolta dowmanoɗi kanta ko fijo ngon waɗe ɗin fuu kanti to laabi pottata ɗon dow fuu hantama baka ɗum ɗon wala hen no wari cuuɗi kewɗi ɗi kantakam an tomin tawa ɗoni no waɗa ko watto cuuɗi sappo e joyi ko won no ñiɓe ko ɓurta cuuɗi ɗiɗi ko hanta ndenne miɗo wawi wiide ko kulle kewɗe no heri ko fuu yettine hannde je nder to ndarɗa fuu a tawa haɓɓiniɓe no dari sogeji en garde national en gendarme ji e policeji e ƴamde jomɓen poporoji ɓe talkimum kuuɓay.
COP 24 hawrino dow battitol bakaji laaɓi miilaɗi adowte nder mayre ɗin adol mumen faɓɓinotegal no waɗo wi'e adowe nder hawrine gon hanono Ahmed Sekou Diallo tawaɗo dow inde pelle jinganoje fedde himɓe leydi Mali wi'ere ni ɗum Amadou Touré mo studio Tamani.
Les dernières informations c'est
kibaruji ceki torɗe ɗini woni jiidal ngal no woni e hoore muɗum yimɓen ɗona kalda no jiida mine miila jaati min gaɗan kasen jonde wonde gam batte ɗon enda hiɓe hoƴa aadiji mawɗi sanne wakkati foo aadiji no ade ndennene kay du saɗɗorma no woodi har ceede ɗon no woodi har filla ko darto kulle gollitirɗe no woddi konnan ni har filla ko darto fii yiitugol hakke ɓiɓe adamaɓe minen keɓi saɗorma sanne halfilla ceɗɗe saabu wakkati fo haalete dey wala no tabintine wala no waɗa jonno minen jiɗi tawi ɗum ɗo fuu tabintinama fa jawdi hanude heɓede ndi ko nan heɓe jonka miɗe gatti dimme amin ni heɓete kay gan ni ɗum ɓoyi
sanne
diyan usine gudel no woɗi sanne wala ko ferudiri diyan ɗan e diyele leyɗe tubakoɓe moƴƴinol majjan du no yawti no fedde leyɗe duniyaru hawjino filla cellal diyele jareteɗo wi'i moƴƴinire ɗum woni haala ka René Matillon ardiɗo campagne cottol diyan sen ɗo nder leydi Niger haali subaka o yeeso kokkoɓe habaru Raylatu Soumana waddi habaru o.
Pour nous, premièrement, c'est
komin jiɗni woni min daara ndiyan ɗan min moƴƴina golle ɗe waɗe fa wooɗa bamin ke min jotto hono sénégal ndiyan ngol OMS joƴƴini kañum e ngol europe joƴƴini saabu OMS kay ndiyan mum yiɗano ndiyan laaɓɗan ceniɗan OMS kay dow lamba joyi wonno yaa europe de lamba go'o an kay fo lawol goto to tokki ɗum waɗi komin gominin golla golla gam gominin gaɗa ngal dukonna wallan fa hande l'usine mo gudel o enɗa mo ndiyam heɓa tawe himɓe ñemey heɓa ndiyan lobbal laaɓɗan ceniɗam saabu ndiyan laaɓɗan ɗan hunno ko laati kono tokkita no ƴeewe suudugo no ɗon laatino kan ɗum tan wonko ƴeewto golɗe mi gomiɗe gaɗɗe enɗan yam ɓeydowa wodde ndiyan ɗam e keƴol
majje.
No waɗe ko rewɓe cukaɓe ummatore leydi gadda ballaji mum en nder filla joɗɗinol hakkingo fukkingo caka himɓe ɗum woni sembe haala hawrine de fedde nawtortode internet waɗi talata o ɗo ñamay nder hawrine nde ni ABCA wattidani ko watta sigilaji cingge dow internet ko watta hakkillo fukkingo heɓake nder leydi Niger. Nani ko Jibo Hamani Mamoudou goto nder waɗuɓe hawrine nde wi'i Olivier Asogba vi
notre activité
gollal amin ngal mana muɗum woni wattude rewɓe sukaɓe ummatore nder lawol wartirde jonde jaam e potal ley wakkatiji ko nuli ko anduɗon rewɓe ummatore kamɓen ko finte gam majji waɗi ko kawrita pelle nawtortoɓe e kulle jamani internet cigili e wadde batu joɗa kaale on nder leyɗe ɗen fuu misali sénégal e côte d'ivoire mbiɗen godi pelle ɗen min kaɓɓi anniya du e hawritide pelle ɗen fuu gam tugade dow hunde wotere ko laati yaadu yesso leyɗe men min keɓi ko wattoniɓe capanɗe nayo ko wari e hawride amin de
pour cette conférence
kenga suisas fedde jinganore lokotoroɓe e ministére kawjiɗo filla cellal deki junngo dow ɗerol naral ɗum ndu waɗi ko fedde de facity murtere mum nde wi'ino waɗan alarba min cintinen ndu ni ko fedde de ƴamana loktoroɓe joɓe ceede golle mu en ɗe gollata wakkati jippaki golle na ñande gollatake nde ƴami du fa handen ceede denaku nde ƴami du fa handen denaku maɓɓe de raɓɓinol haala ni Ibro Kan wi'i ko kan en ƴami fuu jaɓama seyni joɓol ceede jande mu en Rukayatu Abdourahmane waddi habaru o.
De façon globale, nous avions
do kulle ɗe min adi ɗen raɓɓinɗinol haala kam min ƴamana woduɓe talki golle ɓen koƴƴe golle ligotoɓe tawaɓe golle ɗe illuden ɓen ɗo ɓurɗe duuɓi joyi fuu min tilsini e ɗereji ɗi ƴewtine ɓe kokke lamba golle min ƴami ceede ɗe gomnanti wi'i no yoɓan dow filla ñawtiguɗen e fande min ƴami jobdi ceede komin golli ñande gollatake ɗum e filla ndenago bandiraɓe amin dow komin ƴamti ɗum fuu ko ƴaari joɓol ceede jande ɗum fuu no ɓante mosola joɗa kaale no waɗoyte gam heɓande ɗum mosola fa hande
subaka o hawrino gon waɗa toon nder janguirde e linto sukaɓe ummatore ɓen koye mumen pirta dow filla kawtal neɗɗo e taguɗo ɗum e dow filla teful jawdi neɗɗo suisse e burkina faso ardi hawrino den ɗo nder ñamay shérif chako jon andal noon dow laabi kawrol jawdi fotti he gaɗol hawrino de o wi'i du ko hawrine de no laawol hollude sukaɓe ummatore kolo allah ɓe gollida goonga nde ɓe keɓi jawdi du ɓe miccito he talkaɓe nde hana noon du wala ko jawdi din nafirta alasan kuusi mohamed waddi habaru o.
L'argent quand on n'en a pas ça
ceede ndeni min galaɗo iɗo wawi wattude min nder saɗormaji kewɗe ndeni iɗa tawa du iɗa gatta min e wadde kulle hirñere se neɗɗo yiɗa feccidede e mum no allah wiiri allah no barkini ɓi adama sanne kawoni darja aran on ɗiɗaɓel ngel leydi tataɓel ngel ɓaade nayaɓel ngel campagne amma joyoɓel ngel woni ceede woɗi ceede walira darja noon fuu deyi yidde mum no wawi wattude neɗɗo nder hunde fuu ndenne ɗum saabi ko sukaɓe ummatore no jangine ko wattatawe ɓe gatta hoolare maɓɓe e allah yaade e golle maɓɓe eɓe mbawi latade joom en ceede ɓe peccidaɗe e talkaɓe ɗum woni mana hawride de
cette rencontre
Tubaki pelle chakiti de latoan de chakamu en gantefu de koplet Afrika lato etana balmu en ton lome ledi Togo. Mena Niger, Nigeria, Afrique du Sud e Burundi kan lati doita. Didi leuru fevrier ya de jeddi leuru fevrier hitan du ujina didi esap jene. Be latoan du ton maradi en yame. Fetcher sekitor de dendu fahande hano kupa ifowa lato bebal begade du bilaso bendu ton lome na hano mi halir dun wadote ledi Togo. Niger e Senegal. Der wakati mokalten odu Niger, Nigeria e Mali ka engonno lata. Wadude yadu metta berne no tawa der labi juddinadi sappo lewru desambre hitanu dubi ujunere e keme jena e laso didi e jetati gan jinganade hakke bibbe adama der duniyaru. Lawol goldu no tawa der dewter lamu ledi Niger. Dewter lamu jeddinade tabintinade laso e joy lewru novembre hitanu dubi ujunaji didi e sappo. Misali der datol mayre woronje didi hanono Jibril Abarshi ardido fedde leydi jinganore hakke bibbe adama do der leydi Niger haliri dum bani ko lawol gol no tawa der dewter lamu leydi de kewama ni hanoni gol wala e gol do tani nani ko wi'i Sumana Amadu wakkati yewti do no he makko
wurtagol hawri tidde e wadde batu kulle non latide no hakkeje bibbe adama be non kanon dun tokkiraka no hani dun du farnimbe wurtotobe e horebe ben no Jibril Abarshi horejo fedde daraninde yitugol hakkeje bibbe adama be holleri
quand je prends l'article
sin yewini datono chapantati e didabol gongol e der talkilamo leydi Niger holli wiide kesembe leydi hokkam bibbe leydi lawol wurtagol yahto yidi war wala hawrinde jodo wada batu naadu ko nan burto kolle metorgal wakati godon do laabi di laamu jojjini
ni par la loi
dume woni laabi di laamu jojjini moy en do darto
les conditions définies par la loi s'imposent aussi
laabi di laamu jojjini no ndara hono gofu ginandan kambe wurto ben endan nonni fa hande do ndara laamu leydi ko nan laati dum kanyum woni do mudum hawjaade hunde e tokkudende wada faawod laambe heedoybe leybe endan be anda ke wakati fu mo honni e bandum wari e mabbe kinaabe kito ke hono be gona be tabintina aadi mo horejo leydi ngatube nokuje de endan aadi e do fi ko darto talki lamur leydi Niger salade labi din tokirni endan wonana e do salade faware jondu kondan batakeji lamur leydi di lati di horejo leydi e hore mudum wonno tabintini hono jogagol mudum e renugol mudum urtobbe to be bonni nana neddo fukkunde mudum sabu kulle himbe be di kondan batakeji lamur leydi endan kanyum won ko wonno reni dum faano wodi
la conscience aussi a dit qu'ils sont sacrés.
Jondo no kalirda ni enda no way wiede wurtagol himbe gol wala no wadira no haniri.
C'est ça qu'on constate. C'est pour ça que je dis.
Non, mais le tekaï. Ça vous donne des combis, mais net officiel d'aro. Tokala, de mon goldra gonga, plam, lady, que van a hat ampenon, hanana walla, don wat no hanner in the wood, the camp or top de conda, be under to the canna to golden map and galfu, saying quoi missile, France in yala, yande, baton duque, yakatego, the wolf and dera. On the tap is yellow john and kayon in one in the wood top and end. When I come a mui, what he got a map him or the bonanda quay. John, what a bonanda benato, benino, what bonandaji the end. Dum fu haday laamu leydi France wi ay be burta ko kasenna sa bonandaji di habuni anni anon hoji laabi ko say bonandaji gada gada
des mesures pour réduire au maximum les dérapages
bandra betini be habaruji studio kalangu do yotere meden pindilo handen do pamtinol gol Jibril Abarshi hokki habaruji meden handen timmata seni accenen adamam man wara hokka habaruji hausankore
na tawa jamu e cellal fijoji pirtor balli e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
yude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joy e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joy mintaji noga e jeddi hausan kore yande joy e mintaji chapanna e didi e germare yande joy e mintaji chapande joy e jeddi kerol jeddirnde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi Niger